mapenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi, mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze ka mtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, nikagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Yana ya
ate, 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 ate.
Yana ya
ate, 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 ate.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamu tatafunia, ndafu kwa kusukumia, chakurumagia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selele ya selele,
tuwele mioyo sende mrama,
selele ya selele,
ule tuji sosomoy nyama nyama za shawarma,
selele ya selele.
Habibi selele ya, twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Yana ya
ate, 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 ate.
Yana ya
ate, ate, ate.
Analilia, kashikilia, ni mpe yote yote, yani nzima nzima, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.